tmtmusicmedia.com.
Download kupitia tmtmusicmedia.com.
What is that you want to do today? What is that you want to celebrate?
Kwanza Bwana sifiwe,
haleluya.
Tunaona mwaka happy new year. Kula pombe paka panda yuya.
Meza mcheze, mcheze ya yu.
Leta misosi jiachie kula. Maisha yenyewe vuvula. Panga ni wengo kuchula.
Tu ijui kesho.
It's a holiday. Yani holiday. It's a holiday. Yani holiday.
Holiday. Sijui mwaka gani mtajenga choki banda. Mwisho nije kufabora njipera
kuliko kuzichanga.
Na mapenzi mtanangea na gafadhila.
Na uo mejipanga. Ona karamikia na kuna balia na kula vule mwamba.
Oh yani.
Pausa uza. Pausa uza. Pausa uza mapenzi. Pausa uza. Pausa uza. Pausa uza, pausa uza, mapenzi pausa uza.
Kwanza Bwana sifiwe,
haleluya.
Tuloona mwaka happy new year. Kula pombe paka panda yuya.
Meza mcheze, mcheze ya yu.
Leta misosi jiachie kula. Maisha yenyewe vuvula. Panga ni wengo kuchula.
Na tuijui kesho.
It's a holiday. Yani holiday. It's a holiday. Yani holiday.
Holiday. Zombie ya mazombi, zombie ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie ya mazombi, zombie ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie ya zombie, uyu mwana nabala. Ka zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie ya mazombi,
zombie.
Zombie ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Music Media.